wote unanitoto sukae kuwa nawe sina kika utaniua wewe mikunipa pendo lako wangu imekuwa kama njozi hata pale tufikapo amini naumwa homa wewe si wa sampuli wala sampo wangu imekuwa kama dozi hata pale niangukapo awe unaniinua sa vipi ukiniacha Mia sincha chafe mimi umenifunga sembi kwa rafiki zao baba usitangazi ona manafisi bucha hasusiwi hata bucha inga ivila kiwi malumbano kando hayata kiwi manafisi bucha hasusiwi hata bucha inga ivila kiwi malumbano kando hayata kiwi Sasa vipi ukiniacha
tata
Kongoje taratibu kokote sisi tutafika visuni bara bara majaribu sitetereke atakuisha
mimi nitapata tabu oh tabu
Dream big.